And their booster cell di teng hona jwale ho matlafatsa masolo a hao a mmele kgahlanong le COVID-19. O ka fumana booster ya hao ha o hlabue ente ya Johnson & Johnson dikgweding tse pedi tse fetileng, kapa o hlabue ente ya bobedi ya Pfizer dikgweding tse tsheletseng tse fetileng. Pakisa, ha o enta ka potlako, o sireletsega le ho feta. Ha o na le dipotso, letsetsa 0800 029 999.